quoi qu'un truc. Pitié, mais ceci.
Yeah. Mnakoseanga sana. Unaepa church akikubariki. Mnakoseanga sana. Ujacheza gospel tumeweka tiki. Mnazoeanga sana. Kwa Yesu niko fiti, shetani anishiki na mchoreanga sana.
Cha cha cha. Vibes imeja cha cha cha. Hapa tuna pa 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 pa. Shoot shetani pa pa pa.
Bitamka hii ya mapiano inabidi umeibembeleza. Okay, kama neno mob ama ukimbie man, si utaipoteza. Aitaki asira pole pole beat ni kuibembeleza. Hii ni tofauti man, hii ni ya hembeneza. Anguka nayo cha cha cha.
So weka mguu mmoja mbele na upige kelele na uchapanishe mkono zako na kimbele mbele. Hizi styles ziko mingi kama mchele na juu tuko na Yesu tuko na baraka tele. So ukiona tukidance, wokovu imetupa a second chance. Na venye tuna raise hizi hands ni tumefurahi hapa hakuna demand.
Hii ndio feeling. Mina sika kujump to the ceiling. Nimeokoka. Acha niulize, what about you?
Na kuokoka do you know? Siku cheza chini, siku bo. Ni kuwamini ya ni mso. Na si udansi, go.
Feel fiti kwenye headphones, smartphone na popcorns. Hakuna tafash, the vibe is awesome. Ati cha 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 eh. Wambio ku gospel kume cha cha cha. Bari tunawapasha. Jachilia kuna tafash.